check it. Ati kwa mara ingine. Check it. Kama ni pen, mi wana pick, vitu naandika siridi. Kama umetense kwa shika baridi, hapo patani na kidi. Wekeza the best, hakuna kupisha, hapo kilekeza ni kidi. Pesa ndo guest, taki kusepa, bado staki osepa. Reza ndo bed, vele na kata, bado unafata kipagan. Ongeza na gedi, vitu kwa pattern, ongeza kidaban. Kuna kuresi, mapicha za his, hawananga backup. Magunga ni keshu, kitaka kuvuva, uku ni chocha na anders. Niko na pace, si meditation, nasafisha bado mateso. Niko play, na si medication, na kaza juu onge vitisho. Mindo wa test, mindo starter, vele na leta matension. Hakuna kuresi. Na forge my pattern, na bado naipata. Na feel kwa kata, ni feel pattern. Ni fee kata, ni real kata. Stick up, wezi ata. Ni clean kata, ni freeze shut up. I run fracas, na sim chana. I shut fuckers, I run knuckles. Chimba chimbo kipata ni kisimo unakinda. Sin jina, na run solo hat sina. Bill billa unachai, mindo breadwinner. Q killers na warangs na ma white piwa. Weed piwa, ina tan kiwa CSTY.
For well, my shorty line. Another one pen. Life in a nice, me see Rudy Tena gel. If I ever I'm going, then I'm going with a bang. They don't really know me, but they already know their name. Nakujana gang, Nakulana gang. I don't trust money if it doesn't come with a pain. Pour a boran in a gun, you don't have to come with your brain. Big dick energy, you gon' have to come with your friend. My small bro is so lucky. Mi umnunuli azile vitu zenye ata ataki. 9 to 5 huku kwetu ni mabati. Nasikia mmejam juu sisi tuna traffic. Kia my contact ni mdemburji. Atakuwa ni yepekeka hitu moja ya tunji. Track haijashona bado tunasumbona na fundi. Nikona magari na vichaka sabu ya ipuzi. Supa ni wa first year, wife ni wa last year. Baby you crying, na in love ni only Russia. Anataka cash for the cashmere. Siwezi sikiza mwere saizi ya yende anakaskia. Tap tap here, hewe na kukatikia. Hinya wale soldiers wanapita wakikapitia. Na kutapkia, mistari ni top tier. Ujana ni moshi na saa zingine ni plant pia.
Ngumi ya mapua, una mstari nose bleeding. Vitu kwa mapua, my nose be leading. Napatia mbota yangu jina na make sure ni surname. Damn you girl, yenya kila girl dem. Atuku force, but naichukua by force. Drop that in macha, yes of course. Isi rap ni cult, tupa shati juu. Na bado isho yako, tunai shut down. Una bonga na maskat, kuna vitu miu do. Hata nikio nyuma ya nyayo, bado ina go down. Miu pick a long line, so ni best best kwa ba. Mango kukua kunywe, in case niko kwa ba. Producer record part 2, amu record part 2. Ukitupata tu mulimbi, jua ni my part 2. Na bado ni nugu yangu, jua siyezi mpart 2. Ati unauziwa uoga, that's why una cast 2. Uliembi utaoga, that's why una cast 2. Mi kwa kila ngoma, bro mi ucast 2. Na waroga in pairs, bro mi ucast 2. Holy shit tense, na sai tuko past 2. Bro nikiona ni ya Benz, nipatie past 2. Wacha hii crew ipass, na bado sija ipass crew. Na dedi nangori ya driver, in case nikipass crew. On rotation, tuliiva tukaoza. On meditation, tutukiiva tunazoza. Ngozi nikiona, tujawai jiongoza.
Independent, misi mbogi ya kusediwa fight man. Natembe ya solo na ukinichezo na pigwa na right hand. Na nikona mbogi na nitambuwa jetu kwa ga right hand. Na nakasirika gani kitukua mdomo na light man. Minim heavy, wanajaribu kunitishia vile wameni study. Sounds funny, deli nabadilisha style. Juzi nilikuwa shagi, nuwa sidali. Niko mtani na kila kitu nafanya ni halali. Kwa shodo wako na mpea malaini na kila kitu inafanya halali. Hapana cheza na baba akiru, jumi wanatuma marapa walali. Leta saani ni wapakulia ndo nikuja ni wapatia gewali. Unge sema awali ni vita nige kupatia na nipee wale. Mbonu na jifitu na kuwa fair kunafanya awa malemso tawale. I've been against these gangs and yezi na claim atizi na tawala skills. Na mini kiles the case mekua mkingo jaile siku mini takuit. Lakini nda face the rest, hakuna siku nitaweza kubali defeasi. Ata jina ikuwe kubwa aje, hakuna siku mini takana street. Mini was list na sis ni ya mi, hakuna siku nitakuja defeat. Mini ndugu ya virusi lakini mini mbaya sana jo mini desist. Na kila time napewa gabit ka ii na wacha marapa desist. MC miss, hamuzi ditch, jumarapa wenyu wawezi ni kitch. Wamejaribu ni feature lakini bila mimi joa wawezi kudish. Netoga king, kila maali na endaga na wacha nikiwa shing. Nafanya things, wana ogopa ndo rizo na wezi nishika na ni. Na wakalia, na wabania, doma na wezi kucheza na mi. Machoza kwa ulipatia nani ndoze kutuambia tunakonea. Pachia utoto na ujinga kutaka kulia, manzejo tutakusomea. Goshodo wako kilikaribia, lazima katiba nitakusomea. Alafu wanze kujichocha na kunitishia vile uneza nitokea. Nimejifunza na maisha, hakuna siku nitajaisha. Juna roki ya majaribio mpya kila siku nikiamka. So ukilala na kuamsha, nikapalo shinde merauka. Joma anakazi na kupigia deni, sijalala mkirauka.
Only voice back.